studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bare sappo e joy lewru out sappo e jeddi yamde jabiri masilimaji chapande nay e joy miden tawale maison de la presse do pomoko do dutino no do kabaruji du mor way galo konko no dirte no mu jiro won to ogi jande to grabon competitivity jababu woteji arande di dum domta wattu jono dido jababuji arande on do wattu fu kanko goto e fek kedar fedde seni goddo le fedde IRD de o holliti wido o yoppi o do nokko fami jambi kewdi an goddi le hen yimbele gombe to menaka doguno wakande tidalaji di gonno le sa halleedi meden di beddo yimbele wiyamo ko heewe mabbe wartile nokkole muudu en wattu jono be jabbitama le gallore menaka de kambe kretien gombe le leedi malindi bete hande be ngadi yambere mabbe kabbar dum won noddata maryama wakande iwe aduna sisili mo bitubi hitane kaneno sukabe jokol mabbe be ngori secretary won non sembe kabaruji dum jogini on do kikirande di bismillah modon e hedate jababuji arandeji di ana domta on do wattu fu kanko kedjado fedde IRD le fedde seninde o holliti wido o yoppi nokko noddata Abdourahman Diaraw yo fami wide jambe kewde ana gada do hen wattu jono fa pewno dum le sumayla sisendo mo hollitir wido dum latik sababu dum so yoppi nokko fa kebe famtare kede mo kanko hore makko ko massifi do hen do faccitango mumin sendebu
mi wonnato e inde candidat Soumaïla Cissé ndeno ana hani mi hayba ko o handi jababuji wari iwde le region ngaji e cercle ngaji kanye tagal leydi ndi kedja be men ana ton en yokabe e mabbe koliti wiide le nokkula kewde le sahal leydi ndi wote wada katon batte rafinde enagu hono tumbutu dire e gundam golle ko fedde kan do daranade dun lolil do commission de centralisation yo e outou des procès verbaux du préfet 1 et ko en mun gaddi min taykiti wiide procès verbaux du préfet 1 tumbutu dire e goddi dokki dum holliti wiide wote wada maton tawene mi martinama kabaru wiide wote wada katon deno dum seeda hebbin gollo wakande wote ko min kali no hala mun mi wawa gollude linde fedde
dunki ande bange politique kay koliti wiide fedde IRD de an hani huldeno dido golleji gorri jati le majjumbe biibe an kani nangude dati sariyaji no wori le leedi meden di fa hande be do dunki ande be ngadi no dango fodde e juge en janyom gombe cour constitutionnel tinno no sariyaji di ngori le leedi mali ndedi fati basiji ngadle hen so bomi fa wote di jabbiki kede mo kanko noddete Jakari Puccu ko ko masifido hen do faccitan Ousmane Niali Boudi
e fami ko ke ado candidat Soumaïla Cissé Sally don yo gongo makko o wondi yo fo hollite hakkilo makko wonko suudi ton ka mede mila fu e tawede hirdube lambe ana kani jukkininde golleji di fa je kaddi majji acca tawede hen fa do cour constitutionnel hokki jaabuji di den wonno hirdube lambe e mbay hollitinde dalili ko sabi de be cali sini be jaltiri ni be ngala fu dalili e mbawa hollitinde ko sabi de be cali sabi cour constitutionnel e mbawa hollerade dun ni nenno e tawele golleji di fa be pam hono de jarata hunde watre tajiran mo won himbe mali ngana wumbe sini ben gadi golleji ngalda e sariya bibbe mali dumoto ndaro kollitabe ko woni hakkilo mumbe hono no caldino ewtugol sariya ko be anino wadde dun referendum on sini suudu sariya ndu gollerata sariya daliliji an ngodi kollitata ko be golli dum walda e sariya bibbe mali ana mbahi ummade ndaro kollitabe ko be gollerata dum walda e sariya nen an hantawe hirdube lambe jukkina golleji di gollerdo sariya fa kaddi
pelle gonde le fedde etazini de wattu jono be ngadi noddango fewde e gede didde fu ben jewto yello hono jam e deedira hani wartirde li leedi ni hono adiji di bami arandeji di bembi ben tinno fati basiji jalta le woteji ngadoji le leedi meden di se grab so ngabiddo be mala ndem ande gal odo bayni tottun miijoji modon no noddimi do numero didde andudon di dot kiton ton miijoji modon kanko do noddirte general Salif Traoré dum woni ministre communido kabaru ndenagu le leedi meden di ko wi'a o yoppi nokko ko hollitiwi dum pene baleji krim fa hande wonde gollude golleji makko yukoni fa nama ko fo jewto yalla hono bibbe leedi ndi kani reenirede kani e jawlele mudu en hollitindi wi'to menaka tobe bi yimbele hobe kani en joppunobe nongu nokkule mudu en hitande 2012 wakande tidalaydi gadno le leedi meden di kani e birfile nokkule mudu en de wattu jono CICR kanyun fa bibbe wattu jono do be kebi yottirade le nokkule mabbe de be bi caaje wi nyaloma hande o caggal ko be jano le de do nokkule ko tidalaji mawde be gondi e ma totton fa kebe famtade fa de kede Ousmane Niali Boule mumini sendebu
ko yaata himbe temedere e chapande jetto hewbe mabbe yosukabe rewbe be galleji nogay e jetti juri leydi Niger warde le gendi menakandi nan holitama wede be ngari ana welibe e mobilaji didi ittibe ton warde wargol mabbe do ha ser darani do fayse be tampi e wi horaji mabbe Asalahim Agayhat be ngari e be tampi
itinéraire d'abord ne
laungol moja kina iwa mangize son jotto anyami da iwi nyami awara ansongo sa iwi ansongo ayoto tominaka idunti ijati yo yimbe bengadirawbe esukabe be chella kanyi be tampisan sabe de le ladde bembali bembale le gallure minaka fa wattu jamma ben deser so ben jottiki ndeno wajibi be domato en fawe
obligé d'être bloqué
no wori no arande de be ngari fubi be ngene de jaltan chakitobe joni lataraki non himbe ngene de jalta sakitade be asalim ag ihat
l'information quand même
bangal martin gol kabaru mi wadi kon bawmi mi halani dun kala himbe le kanbe andande dun yalla mi den chakito yabe ka de ben jottoto fe goto wala noto temi e hore ami wala noto
ka fu etawede horeje mabbe holiti wiide gollirde développement social de kanye jokko hore lamu hakkundejo jalti sakitade be landol gongol joni kudon sabide be ngarti gote mabbe holiti ko wartiri dun e wi makko men jiwi leleede amé dub jeegon joni mi ami anni wartude sab mi en jawa leede amé dum wartiri men joni jiwde himbe Niger cakkitinobe mi no weldi dum woni ko holliti wiide
kambe chrétien catholique wombe leleede meden di bete hande be jammini do dum woni yambere mabbe de be kolliti wiide kanko Mariam o yiwili aduna yambereji di be ngadi dum nokku noddete cathédrale do Bamako do le majjunbe bi sisilimo bi cubi hitani kande no sukab jokolbe ngorri be bi papo dum woni lami do chrétien be li aduna ndu fu o do sisil suubi dum woni kambe du so bi cubi o do sisil leleede malindi kedem kanko noddete père José Dart Sadi o ko mo sifi do hen do facci tango Ousmane Ali Boudi
l'assomption de la vie
Mariam jabi ko Allah wi do ko jibini annabi Isa no do foti welde Allah tagal ko jiwi kanyo bantio sini andare bibbe adamen fu sini jiwi le leedi urate kanko ne sabe Allah no fudi horsindemo watta ka leedi kanyo bantio sabe o jibini biddo mo buru horsininde sanne dum wadi de bantio Allah no horsini biddo o sanne itande kende pap Cecil mo subi yo faabaade sukabe sabi o taykite ke wiide sukabe ana jopita tagal sanne gana jataabe dum wadi de o subi o Cecil hi ko subrimo yo faabaade sukabe dum fodi andi sukabe hande kanyo ngoni mawbe jango kanyo mbayu daranade kabaruji jango sukabe kanyo ngono leedi kanyo mbayu gollude dum o subiri o Sicily leedi yambereji mi ngada no dangoji do dartugol fa jam hebe kanankobe darano yalla jam an hebe jam tawe do berde be
holitinde wiide wattu joni balde sertan heddi julde de leleedi meden di dum yambi sanne lumo mongo do Bamako do ka yimbe la sottobe wonbe tombe be mbi dum latiraaki hono duubi jabbino di sabi de wattu joni sa ewtiki be mbi hi hono yimbe la garobe ngana chodobe dum e tawede fu johobe so chodobe ka kolitiru kudde de an jafi ton fa keben famtar kede Ousmane Niali Boule mumini sendebu
wattu joni o le lumo Bamako jamaa na bindi din le maggo so tobe kadle kodi e pade anni tatteji fu faabe keba client en gara sodde yogabe baggi nawtorto yogabe du ana pufo pufileji hewbe mabbe kolliti wiide hitande hikande cuggu ana famdi
je vanne la zile do so takadle idun samti seeda hikka so kabar wote o timmay kay kulleji marsata wattu joni codobe fudde wadde deno lumo ana taadi rawani buri no samtude ka hikka lumo ana taadi mi de mbawi no sottude ko buri komploji nogay na cappantati nyenden fu ka hikka mi etata ko komple jeego
lay mudum client en yogabe kuliti wiide kulantereje de wana non futti deri e wi mabbe ko sabi sottake sanne kalsi woni wala e juude himbe wattu joni o lay leedindi
julde badike kadle kewdi ana do mi do wondi e subade kon jimmi hakkune kessidi cogumaji ana jafidun mi wari sodude kadle de mi gollirta so wana dum kulleji lobbi ana do cogumaji ana jafidun kaso gonga o mi wala kalis
leede balde farde julde laye yottade lumo ngon hedirto ana yambi codobe cottobe anni gireji fu
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sikrabde ne le kere dujuto en puddiran nokko no dirtedo korobe bi yimbe la ko yata jeegom sikita wiyeda no gonde gobe jaddin kobbe kanye ngara mbara nokko no dirtedo duma idum li laamu koro e majjunbe kolitiide be do yimbe la no gonno dirto no bomboje so armi o hawre mabbe ton de harbi yonki mabbe sey urudan gardan faado kuli koro do ko buri yimbe la uyna jettom kanye tidallaaji waydi nyande fa harama tay muuden le lewru juin hitane 2018 fedde no dirta sappo wonde ton de kanyo kidido kabaruji be bi futi kiɗa laaji ɗi nokkunodirteɗo kulo kañi kañi e les cercle kulikoro ɓuri matede hen se iwruɗen gardan fa ɗo gundam ɗo wattu joni sukaɓe jokkolɓe ɓe gondi e wadde to imma daraji fa ƴeyalono ɓe kani haɓirde no wattu wondi e waylitirade les majjuyam ɓe jaltiɓe tuuti toon leɗɗe kewɗe wattu joni gonduɓe waɗɗi ɗo golleji fedde sukaɓe jokkolɓe wonde toon nde dow tugorgal fedde o nisi nodirta accord sakiraɓe ɗo hakkat ten kikiɗa nde dow kabaruji meɗen ɗimi jooti on sanne heɗade heeƴoji amen ka fande kedde heɗade holno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam